waxaa sii xoogaysanaya cabsida ka taagan dalka ciraaq oo kooxo suniyiina ay qabsadeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala waqooyiga ciraaq toddobaadkan. Kooxahan ayaa ku hanjabay inay tegayaan magaalada baqdaad, taasoo dhalisay warwar laga qabo halista ay kooxahan gelin karaan jiritaanka xukuumadda ciraaq oo ay hogaamiyaan shiicada. Dalka ay deriska yihiin ciraaq ee shiiciga ah ee iiraan ayaa ku dhawaaqay inuu gacan siinayo xukuumadda ciraaq haddii ay weydiisato. madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta oo sabti ah sheegay in waddankiisa uu diyaar u yahay inuu ka caawiyo ciraaq dagaalka ay kula jirto kooxaha sunniga ah ee la magacbaxay dowladda islaamiga ee ciraaq iyo siiriya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo IS. waxaan diyaar u nahay, buu yidhi ruuxaani, inaan taageero siino dowladda ciraaq innagoo eegayna shuruucda caalamiga ah iyo marka aan qoraal rasmiya oo ay nooga codsanayaan arrinta aan ka helno dowladda ciraaq. isagoo kasoo muuqday telefishinka dalkaasi ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha ciraaq Nuri al-Maliki waxa uu wacad ku maray in dowladdiisa ay la dagaalami doonto kooxaha sunniyiinta ah ee qabsaday magaalooyinka Muusil iyo Tigrit ee dalkaasi. waxaan si dhab ah idinkugu sheegayaa, buu yidhi, oo aan idinkugu xaqiijinayaa in Ilaahay magacii, haddii xitaa madaxadeenna bambooyin lagu xiro oo meydadkeenna dhulka la daadiyo, taangiyana la dulmarsiiyo, aanan joojin doonin dagaalka aan kula jirno argagixisada marka yaysan riyoon, buu yidhi. dhinaca kale, boqolaal dhalinyaro shiica ah oo mutadawiciina ayaa ku soo xoomay xarumo ay leeyihiin ciidamada dowladda ciraaq oo ku yaala magaalada baqdaad, iyagoo diyaar u ah inay ku biiraan dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka sunniyiinta ee qabsaday dhul badan oo ka mid ah waqooyiga ciraaq toddobaadkan. qaybtii ugu horreysay dhallinyaradan ayaa maanta oo sabti ah la arkayay iyagoo hubaysan oo basa saaran kuna sii jeeda furumaha dagaalka si ay uga hortagaan maleeshiyaadka sunniyiinta. dhallinyaradan ayaa ka jawaabaya baaq uga yimid wadaadka shiicadu ay qadariso Ayatollah Cali Sistani. afhayeenu hadlay Ayatollah Cabdul Mahdi Al Karbalay oo ka hadlayay masjid ku yaala magaalada Karbala jimcihii shalay ee dalka Ciraaq ayaa ku booriyay dadka reer Ciraaq inay la dagaalamaan argagixisada ayna difaacaan waddankooda, dadkooda iyo goobahooda barakaysan. wuxuu sheegay in dagaalka ka dhanka ah kooxaha mintidiinta Ciraaq oo ula jeeda sunniyiinta inuu yahay waajib saaran muwaadin kasta oo Ciraaq u dhashay. mid ka mid a dhallinyaradan taageersan dowladda oo la yidhaahdo Mahdi Albayaad ayaa dareenkiisa ka warramaya. innagoo ka jawaabayna, buu yidhi, baaqa ka soo yeeray wadaadkeenna shiicada ayaa dadka Ciraaq yar iyo weynba waxay taageerayaan ciidamada milatariga si ay uga adkaadaan argagixisada meel kasta oo ay joogaan. waxaan bilownay inaan diiwaan gelinno mutadawiciinta si ay ugu biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxaha mintidka ah. arrintan ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu sheegay in askari Maraykan ah aan loo diri doonin dalka Ciraaq, isla markaana dowladdiisa aysan arrintanna wax jawaaba ka bixin doonin ilaa iyo inta ay ballan qaadiyo siyaasadeed ka helayso xukuumadda Ciraaq.
The United States is not simply going to involve itself in a military action in the absence of a political plan.
waxaan doonaynaa, buu yidhi Obama, inaan xaqiijino in cid walba ay fahamto fariintan. Maraykanka si fudud uguma lug yeelanayo tallaabo militari oo laga qaado mintidiinta Ciraaq haddii uusan meesha jirin qorshe siyaasadeed oo ay dowladda Ciraaq leedahay, qorshahaas oo noo xaqiijinaya inay diyaar u yihiin inay wada shaqeeyaan. ma doonayno inaan si fudud ugu noqono xaalad aan horey uga soo baxnay, buu yidhi. inkastoo aan dareensannahay in nabaddii iyo horumarkii dadka Ciraaq ee aan nafhurka u samaynay uu halis ku jiro. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in la taliyaashiisa arrimaha amniga qaranka ay ka fikirayaan ikhtiyaaraad dhowra oo u furan Maraykanka si uu u caawiyo xukuumadda Ciraaq oo weerar baaxadle kala kulmaysa kooxaha sunniyiinta ee lala xiriiriyo ururka Alqaacida. qaramada midoobay ayaa iyana sheegtay in ay helayso warar sheegaya in dagaaladii ugu dambeeyey ee Ciraaq ka dhacay ay ku dhinteen boqolaal qof, dad kun ku dhowna ay ku dhaawacmeen. haweeneyda madaxda ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Navy Bly ayaa sheegtay in kooxaha mintidiinta Ciraaq ee dagaalka ku lugta leh la aaminsan yahay inay ugaarsanayaan dadka lala xiriiriyo dowladda ee ku sugan goobaha ay qabsadaan.